boys again. Give me dance.
Hey, Parampara guy.
Funny.
She tell me she come in the Benz. Over when the walk, she come close up and down. Igiaga ugi waga zigizaka. Piona ni vye, iwe kundi. Agu wawa no kamanya. Distance ni ndevi rikuroza. Ibiri kusera dona teka haneza. Chai twani demi wani ndi kutonza. Jaba pjinji wasinza na wanka waraji.
Mama geto, toaba waraji. Mama bara, banyo waraji. Twena twena,
banyo waraji.
Tafaz entertainment.
Vani, vani, vani sa.
Give me dance.
Vani, vani, vani sa. Vani, vani, vani sa. Vani, 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 vani.
Give me dance.
Vani, 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 vani.
Yo, Sparks Management.